Isn't it unexpected? Isn't it fresh? Isn't it new to you?
Ngabe awukuzwa yini kwinto entsha, kwinto engathi ayijwayelekile, kusha nje nakuwe.
Even at a funeral,
ngisho emngcwabeni,
even in daily living,
ngisho ukuphileni nje kwansuku zonke,
it's like manna that comes from the Lord, sweet, unknown, but it is wonderful to see how the Lord is supplying us with more than we need.
Akusimangani lesi esisibonayo uNkulunkulu asenzela sona. uNkulunkulu sibone sithwele. uNkulunkulu sibone esipha ngokungaphezulu kwalokho esidingayo okosuku nosuku.
And that's why, and with renewed strength and hope, we can enter this year with a assurance and a comfort which is not human, that doesn't come from man, friend or foe.
Ingakho sinalokhu ukuthi ngosizo lwenkosi nangomusa wenkosi nangendoduzo epheleleyo engaqhamuki umuntu eqhamuka enkosini singakwazi ukuthi singene kulonyaka omusha sinethemba eliphilayo.
Let us pray before we read the Lord's
word. Akusithandazi singakalifunda izwi lenkosi.
Lord, we pray that you would bless this word to us, that it can be inspired and broken to us for our edification at the start of this new year.
Nkosi, siyacela ukuba usibusisele izwi lakho, usihlephulele lona Nkosi, kube yinto esizoyidla isanelise nakulonyaka esingena kuwona Nkosi ngalendlela.
Amen.
Amen.
I would like to share a portion out of Luke chapter 4.
Ngithanda ukuba ngimcobelele okwezwi likaNkulunkulu encwadi nisicaphuna lapha encwadini ngokalokha isahluko sesine.
There's actually one verse that I would like to speak on, but just in the context, we can read from verse 16.
Empeleni izwi elilodwa engifisa ukuba sifunde lona, kodwa mhlawumbe ukuze sithole ingqikithi yalokho esizokhuluma ngakho, asiqale nje evesini leshumi nesithupha.
So he came to Nazareth, where he had been brought up, and he entered the synagogue, as was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read.
Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda.
And there was handed to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written.
Wanikwa incwadi kaIsaiah umprofeti, wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshiwe kuyo ukuthi,
the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth deliver those who are oppressed.
Umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo.
To proclaim the accepted and acceptable year of the Lord.
Nokumemezela unyaka omuhle wenkosi.
Then he rolled up the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were gazing at him.
Wayigoqa incwadi, wayinika isikhonzi, wahlala. Amehlo abo bonke ababese sinagogeni amgqolozela.
What a rich portion this is. We could start speaking about it from the first to the last.
Icebile le ndaba. Singaqala ukukhuluma ngayo eqaleni kuze kufike egcineni.
But may our eyes gaze at him.
Kodwa kwangathi amehlo ethu engaqolozela yena.
If you want to receive God's favor, let every day be spent your eyes fixed on him.
Uma uthanda ukuthola umusa uNkulunkulu, hlala ubhekisa amehlo akho njalo kuyena.
And even in this time of worship, see him. Gaze on him attentively.
Nangaso lesi sikhathi sokukhonza, bona yena. Qolozela yena, futhi uqolozele ngokulindela nongokuqaphela.
Isn't this amazing? When Jesus stood up to read, he was handed, the attendant gave him the book, and it was the right book for the season, right book for that day, for Christ's will and God's will to take place for that day when he appeared in the when he stood up in the synagogue.
Akumangalisini ukuthi nalencwadi wayinikezwa ngesikhathi okuyisona sona, singathi ngesizini okuyiyona yona, ngalesi sikhathi okwakube kudingakele ngaso ukuba ifundwe bayithole ababedinga babefundelwa yona.
And our lives, with the Spirit of the Lord upon us, can be of great value to his kingdom.
Impilo zethu kanye noNkulunkulu zingaba nenani elikhulu nesibusiso esikhulu embusweni kaNkulunkulu.
But without the Spirit of God, we will spoil this year and do damage even to Christ's cause, his work.
Uma singenawo umoya kaNkulunkulu, ngaphandle kaNkulunkulu, sizoyona lento sinyomfe. Konke lokhu uNkulunkulu asibekele khona, nalokho okwamaceba akhe kungaphumeleli.
Apart from all our wishes, apart from all our New Year's resolutions, we can nullify them and they turn to dust. And we even forget about them if God's Spirit is not at work in us and amongst us.
Uma umoya kaNkulunkulu engasebenzi, engekho kithi, engekho empilweni yethu, singayona lento, singangcolisa, singathatha okuyiligugu, sikuphose laphana othulini, ngenxa yokuthi singenawo umbono, singenakho futhi ukushisekela ukuyikhona khona.
But if you are prepared to deny your life, to lay it down for Christ. You can be an attendant to hand over the correct book at the right time, that Jesus will be able to speak his words and even words of prophecy that were announced prior years ago.
Kodwa uma singafika endaweni lapho sithoba khona sizidela khona singabe izikhonzi njengalesi sikhonzi okuyisona esaletha lencwadi yesiprofeto lencwadi eyayambuliwe eminyakeni eminingi esikhathini eside sedlule uma singena kuba yilezwe inceku abaningi bazolahlekelwa yilokho bebezokuthola uqukethwe ilencwadi.
Now he said here in verse 19, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord.
Verse 19, uthi, ukumemezela unyaka owamkelekileyo wenkosi.
Another translation says, to proclaim the year of the Lord's favor.
Kwelinye humusho ukuthi ukumemezela umyalo wenkosi ngokusiza kwakhe nangokhawukela uyena.
And the day of vengeance of our God.
Nanosuku lokukhululwa kokukhulula kaNkulunkulu wethu.
To comfort all who mourn.
Ukududuza bonke abacindezelekile nababubulayo.
Now, sorry for the Zulu translator, but acceptable can be delight, desire, favor, pleasure, and will of the Lord.
Ngqole ngokwehumusho lesizulu kunqamlelile nje akufani naleli humusho ukuthi lapho sithola injabulo sithola intokozo sithola ukwaneliseka konke okuqukethwe kule ncwadi.
Other English translations render the original text as follows.
Amanye amahumusho esiNgisi akhumusha ona ngalendlela okulandela ngalendlela.
The year when the Lord will show his favor.
Unyaka lapho uNkulunkulu eyokhombisa khona umusa wakhe.
The year of the Lord's goodwill.
Unyaka wenkosi wenkululeko yakhe nokuzinikela kwakhe.
The year of the Lord's good pleasure.
Nonyaka wenkosi wenjabulo yakhe.
In each case, the verse was prophesying a future day when God would show goodwill to his people.
Lokho okwakuyisiprofetho lapha kuyona yonke indawo uNkulunkulu kwakuyizethembiso lezi ayethembisa abantwana bakhe ngenkululeko nangogoodwill lowo.
While at the same time bringing God's final promised vengeance on Satan in fulfillment of Genesis 3 verse 15.
Nangaleso sikhathi futhi ezomemezela izithembiso ezinhle zenkosi zokunqoba kwenkosi nokuphumelela kwenkosi njengoba sikuthola encwadini kaGenesis sahluko sesithathu uverse 15.
Specifically by sending of the promised Messiah as the one who would deal for all time with the separation between humanity and God caused by sin.
Lokho okuchaza ukuthi isithembiso lesuNkulunkulu ayesithembisa ukuthi siyofezeka ngokuthunyelwa kaMsindisi uMesiya. Oyodala ukuthi lobubutha ophakathi bomuntu noNkulunkulu ufikela kuxazululwa khona udale kubunye phakathi kwalezi zinhle ezimbili.
As Jesus indicated when he quoted this verse, this prophecy was being fulfilled by his ministry and sinless life, which would culminate in his atoning death and resurrection.
Lencwadi uJesu ayayifunda lapha waye kwase kugcwaliseka kwesethembiso njengoba silandwa lapha encwadini kaGenesis ukuba ukuzinikela kwakhe nokuchitheka kwegazi lakhe ukuhlangulwa kwezono zabantu ngenxa yegazi lakhe nobudlelwano obuhle phakathi komuntu noNkulunkulu.
This can be your glorious year. This can be my glorious year.
Lo nyaka ngaba unyaka wakho muhle, ngaba unyaka wenkazimulo nake mfuthi.
Where we need not live a life separate from God. Separated, why? Because of our own selfish sinfulness.
Lapho sesiyophila impilo enikelwe ngokupheleleyo, singasenakho ukuba kube khona esigcina ngakuthina ukuyibonela thina umina wethu ukugcwaliswa kubafezo kamina wethu.
With your eyes on him that you remember every day, Jesus, may this year be a favorable year because of your salvation, because of you separating me from my sin.
Wangathi lo nyaka bengaba unyaka onomehluko, unyaka wokhawukelwa kwakho, uthola ukhawukelwa ezonweni zakho, waxolela ezonweni zakho ngenxa kaJesu.
A year in which Satan can be banished and God have his vengeance on him.
Unyaka lapho uSathane ezohlulwa khona, ezonqotshwa khona, kubonakala umnqoba nokuphumelela kwaye iNkosi kimi.
Because don't forget, God is hard at work. You think he's up there in heaven. He's far away. He's busy with heaven. And you don't realize he's busy with your soul. He's fighting for you. Jesus is interceding for you.
Ngoba iNkosi busy isemshikashikeni. Ilwela wena, isebenzela wena. Cabanga ukuthi wena ilezulwini, ihlezi lezulwini. Cha. Isebenzela wena, icabangela wena, ifuna wena ukuthi uhlukane nokwasemhlabeni, izidele ngenxa yakho.
He gave his life that you should have life.
Wadela ukuphila kwakho ukuze wena uthole uzuzu ukuphila kwayo.
When he speaks in your heart and he points out the sin in your life, do you care about it? Or is that God's business? Or is it Satan's business to you?
Ume khuluma nawe, khomba izinto empilweni yakho, khona yini okwenzayo, noma uthi wena hayi phela umsebenzi wenkosi lo, angingeni mina kusiyona yami indaba leyo.
When your hand wants to reach out to touch that thing, and there's a voice that tells you, don't touch, don't do that. It is Christ warning you. He is interceding that you will be saved from touching that thing.
Lapho isandla sakho sikulinga ukuba uthinte leyo nto, kube khona into ekhuluma enhlizweni ithi ungathinti, ungalokothi. UNkulunkulu loyo, uKristu lowo obhizi osemshikashikeni, oxwayisayo, okhuluma nawe ethi ungathinti, ungalokothi.
Do you care about Jesus when he warns you?
Uyamnaka yini uJesu lapho exwayisa na?
He wants it to be an acceptable year unto God. For you, that your life is acceptable to God.
Ufuna wena kube umnyaka kaNkulunkulu owamukelekile kuNkulunkulu, nawe ungowamukelekile kuNkulunkulu.
He came to proclaim the acceptable year of the Lord. the day of his favor.
Unyaka kaNkulunkulu ukumemezela unyaka omuhle wenkosi.
We can remind ourselves even of Moses, so to say, his last address of 40 years spent in the wilderness.
Singayikhumbuza nangendaba kaMose. UMose memezela indaba ele ehlane ehlezi khona iminyaka engamashumi amane.
Preparing, as it were, the children of Israel to enter into the promised land.
Esingathi elungiselela abantwana bakwa-Israyeli ukuba bakwazi ukuthi bangene ezweni lesethembiso.
And when Moses speaks, he says, when I was on the mount and God came down and gave you, he says, he didn't give it to me. He says he gave you the Ten Commandments, which would be life unto you.
Uthu Mose lapho ngisentabeni, uNkulunkulu wehla, waninikeza nina imyalelo elishuba. Akanikanga mina, wanikeza nina ukuba niphile ngayo, nihambe ngayo.
Moses said it wasn't, so to say, it wasn't for my benefit, it was for your benefit.
UMose ngamanye amazwi uthi hayi lokho engangiyokulanda entabeni kwakungazuzi mina nje kwakungokwenu.
So to say, ek het aan julle gedink. Dit was om julle onthalwe, nie net vir my onthalwe nie.
Kwakucabangela nina, kwangesikhona nje ukuthi kungokwami nje kwakungokwenu.
Then in Deuteronomy 8, verse 2, he then says, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht.
Deuteronom 8, verse 2. Oyikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akholile ngayo leminyaka engamashumi amane ehlane ukuba uzithobise akuvivinye azi okusenhlizweni yakho uma buya kuyigcina iminyalo yakhe noma cha.
Can you imagine it? For 40 years God wanting to see whether you would be prepared to humble yourself. 40 years.
Awucabange isimanga lesi. Iminyaka engamashumi amane. UNkulunkulu ekulungiselela ukuthi efuna ukuhlola ukuthi uzokwazi yini ukuzithopa. Awucabange. Kuchatshanga ukuthi uzokwazi ukuyithopa iminyaka engamashumi amane.
Does the Lord wait 40 years so that he and maybe you can acknowledge whether you have humbled yourself?
Kumele ukuthi inkosi linde eminyaka engamashumi amane ukuze wena ubone ukuthi ungakwazini ukuthi uyithobe na.
That was the first point that this verse says. He allowed you to roam around in the desert, maybe to suffer. Yes. Suffer to acknowledge and to prove whether you could humble yourself.
Mhlambe singasho sithi kwakuyisikhathi sokuhlupheka leminyaka engamashumi amane besehlane bezulazula ehlane. Sonke lesi sikhathi wayefuna ukubonisisa ehlolisisa bangazithoba yini laba bantu na sonke lesi sikhathi eside kangaka iminyaka engamashumi amane.
The danger exists that you for 40 years are part of the chosen people of God, and God is still at work, or maybe you don't even have the lightest idea that God is testing you whether you will humble yourself, whether you have a humble spirit. And you're just happy to see all the miracles. You drink from the free fountain that was opened. Christ, resembling Christ's atonement. You drink of it freely. You eat of the manna. Still you lust for Egypt. Lust for those pots. But God in his grace has kept you for you to see the miracles and his wonders. And even that your shoes don't wear out. Physically you see the wonders happening. And you see all the blessings. And don't know that God is busy testing you.
Isimanga lesi sokuthi sonke lesi sikhathi iminyaka engamashumi amane ongenzeka ukuthi uNkulunkulu wayesebenzisa ukuthi abukisise ukuthi bazokwazini ukuzithoba sonke lesi sikhathi. Nawe udla imana mahala, udla lo mbuso kaNkulunkulu, imanga zakhe ozibonayo. Njengoba babeyibona bakwa-Israyeli bezulazula ehlane, icathulo zabo kayiguganga, ingubo zabo kayiguganga, bezulazula sonke lesi sikhathi, kwangezona yini imanga lezo zokuba babone ubukhulu nokumangalisa kaNkulunkulu ekwazi ukubagcina ezikhathini nasey'mweni ezinzima na.
And to test you, many people have only been out there. You may be only 20 years old. Maybe you're only 30 years. You haven't even reached 40 years. And you can make absolutes. And you can lay down the law. And you can say what your opinion is. And the Lord said here, for 40 years, I tried to acknowledge, to see yourself, to come to your senses. And maybe you failed and have cut the Lord short in your 20 or 30 or 35 years, and you can make the verdict, whereas God has the final say, and at the end he will have the final say. Will you blush on that day, or will you rejoice? But at the end you will say, this is the favorable year of the Lord.
Okumangalisayo ukuthi laba bakwa-Israyeli bezulazula bebona zonke lezi manga uNkulunkulu ayezenza, nokho babesadonsekela, bedonswa yiGibhithe, bedonsekela kokwasezweni. Mhlawumbe nawe ukhona nje, mhlawumbe awukakafiki ngisho ayibayibala indaba yamashumi amane, mhlawumbe uneminyaka engamashumi amabili, mhlawumbe iminyaka engamashumi amathathu, mhlawumbe 35 years. Kodwa nokho noma uNkulunkulu enza zonke lezi zinto, unaso isibindi sokuthi uqhoshe, sokuba ngathi wena khona izinto okwazi ukuzenza, kube khona iy'nqumo okwazi ukuyithatha wena eziphambanayo nalokho okubonayo kosuku nosuku. Leli mano lidla mahala likaNkulunkulu likwenza ukuthi ukhohlwe nawuye.
And these are wonderful words. I don't know whether you have read them, but may I read them this morning?
Lawa kungamazwi ayisimanga, ngazo musanga wafunda yini, kodwa ke ngifundele ekuseni nje.
Verse 5. Know also in your heart, and this amplified Sanjay, know in your mind that as a man disciplines and instructs his son, so the Lord your God disciplines and instructs you.
evesini lesihlanu Deuteronomy 8. Wokwazi enhlizweni yakho ukuthi njengalokhu umuntu elaya indodana yakhe kanjalo uJehova uNkulunkulu uNkulunkulu wakho uyakulaya wena.
So you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in his ways and reverently fear him.
Uyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho. Uhambe ezindleleni zakhe umesabe.
For the Lord is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing forth in valleys and hills.
Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho useyakungenisa ezweni elihle, izwe elinemifudlana yamanzi nemithombo nezizunzulu eziphuphuma ezigodeni nasezintabeni.
A land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey.
Izwe likakolweni nelebhali nelemivini nelemikhiwane nelamaphomegranate, izwe leminqumo enamafutha nelezinyosi.
A land in which you shall eat food without shortage and lack nothing in it. A land whose stones are iron and out of those whose hills you can dig copper.
Verse 9. Izwe lapho uyakudla khona isinkwa kungekho kuswela, ayikudinga lutho. Izwe linamatshe alo ayinsimbi nelezintaba zalo ungemba kuzo ithusi.
When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for all the good land which he has given you.
Uyakudla usuthu umbongo uJehova uNkulunkulu wakho ngezwe elihle akunike lona.
With this wonderful promise, with this favorable year ahead of them,
ngenxa yalesi sithembiso, ngenxa yalomunyaka omusha omuhle phambi kwabo.
And he humbled you and allowed you to hunger, verse 3, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you recognize and personally know that man does not live by God, by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord.
Evesini lesithathu. Wakuthobisa ke, wakulambisa, wakupha ukuba udle imana obungalazi, bengelazi futhi oyihlo, ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho.
God wanted to know what was in their hearts.
UNkulunkulu befuna ukuqonda ukuthi yini lena esenhlizweni zabo.
Whether you are here, whether you're a listener,
noma ngabe ula, noma ngabe umlaleli nje ulalele lapho khona.
Whether you are a deserter,
noma ngabe umuntu onganaki noyibona elahliwe nje, noma umhlubuki.
Know this, God wanted to know what is in your heart.
Yazi lokhu uNkulunkulu ufuna ukuhlola, ufuna ukubona yini lena esenhlizweni yakho.
And whatever caused you to desert, know this, God wanted to know what is in your heart.
Nalokho okudala ukuthi wena uhlubuke ngakho, uNkulunkulu ufuna ukufunda, ufuna ukubona ukuthi yini lena esenhlizweni yakho.
And maybe still today, he is at you. He wants to know what your intentions were and are.
UNkulunkulu ngishona namhlanje ufuna ukuqonda, ufuna ukwazi iziphi inhloso zakho, kwakuyiziphi futhi inhloso zakho na ngesikhathi esedlule.
And there where you are roaming about,
Lapho khona wehla wenyuka uzula zula.
Do you like this? That God wants to know your heart, what's in your heart. Do you want God for you to recognize what is in your heart?
Uyaqonda yena uyafuna yena ukuba uNkulunkulu aqondisise azi ukuthi ngabe kwenzakalani yini lena esenhlizweni yakho.
You can speak as you wish and quote scripture as you wish. God wants to know what's in your heart.
Ungakhuluma okuthandayo, ungathatha ukhothe emavesini eBhayibhelini, uNkulunkulu kunyafuna ukwazi, ufuna ukwazi ukuthi inhliziyo yakhe injani.
Do you pray, oh God, prove my heart like David could pray one day. Oh God, search my heart.
Uyakwazi yini ukuthandaza? Thandaza uNkulunkulu njengoba uDavid enza. Wathi hawa uNkulunkulu hlolisisa, bukisisa inhliziyo yami.
Just prior to what Jesus announced the year of the Lord, he was tempted by Satan.
Ngaphambi kokuba uJesu amemezele unyaka wempumelelo, unyaka omuhle,
and Satan came to him with scripture. He had good grounds, very religious and very, very theological, and right scripture at that. He used it to hinder the favorable year of our Lord.
USathana wayeqonda kahle laphezolinga uJesu akafika ngevathazela wafika nemibhalo wafika nokubhaliwe kulotshiwe ezomlinga ubamchezula amkhiphe endleleni ukuba lombiko lezindaba zezethembiso kaNkuluNkulu umnyaka omuhle zokumemezela unyaka omuhle zingaze zakwazi ukuphumelela.
And Jesus even referred to Moses.
UJesu futhi indaba usayikhomba emuva uMose.
He used those words that Moses spoke.
Usebenzisa wona lawo mazwi uMose ayewasebenzisa ngaleso sikhathi.
Said, men shall not live by bread alone, by every word that proceeds out of the mouth of God.
Ukuthi umuntu ngayophila ngesinkwa sodwa, kodwa uyophila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu.
Friend, in all your verdict, in all your words or your writings, do you seek God's approval?
Mhlobo wami, kukhona konke okubhalayo, kukhona konke okushoyo, kuzona zonke izinto oyinqumo zakho. Uyambona yini uNkulunkulu esebenza na?
In your actions, what you have decided to do, was it according to God's approval, or was it because of humanity, man's approval, your own choices, your own heart?
Nangezinto lezo unqume ukuba uzenze wena, uNkulunkulu bekukho yini lokho, noma kwizinqumo nje ezithandwa inhliziyo yakho nokukhetha kwakho na?
Jesus was announcing
uJesu
of the Lord's favor.
Unyaka omuhle wenkosi.
What did you announce by your actions?
Wena ke ubumemezelani ngokwenza kwakho na nangokubhala kwakho.
What are you announcing by your life?
Wena umemezela kuphi ngempilo yakho na?
Beware.
Qonda kahle.
It would not be pleasant if Jesus, I'm sure you wouldn't like to be reprimanded as Peter was reprimanded, where Jesus told him, "Behind me, Satan."
Ngiyakholwa ukuthi ungethande ukuba usolwe uJesu njengoba uPeter yena enza uJesu emsola uPeter ethi emva kwami Satan.
Are you part of preaching the good news to the poor?
Wena uyingxenye yini yokushumayela indaba ezinhle kwabampofu na?
Release to the captives.
Ukushumayela indaba yokukhululwa kwababoshiweyo.
And recovery of sight to the blind.
Nanokuthi abayizimpumputhe bathole ukubona.
If you don't carry God's approval, you won't preach the good news to the poor.
Uma ngabe kwenzayo kungahambisani noNkulunkulu, ngeke ube namandla, ngeke uphathe lezi ndaba zokukhululwa kwabantu abampofu.
If you don't have God's approval, you cannot announce release to the captives.
Uma ngabe ungaqhutshwanga uNkulunkulu uthunywa uye, awukwazi ukuthumela indaba zokukhululwa kwababoshiwe.
Without God's approval, how will the blind see?
Ngaphandle kaNkulunkulu ekuthume ekuqhuba ukuthi kwenze leyo nto, ziyobona kanjani impumputhe na?
How will they be delivered who are oppressed if you do not carry God's approval?
Bayokhululeka kanjani abacindezelweyo uma wena ungathwele lo myalezo uthunywe uNkulunkulu kuwo?
If you are mindful of the things of men and not mindful of the things of God.
Uma wena uqukethe uphethe izinto zabantu eyisengqondweni zabantu kungezona lezi eziqhamuka kuNkulunkulu.
That was Jesus's reason for calling his disciple and maybe one of his chief disciples Satan. Because he was mindful of the things of men and not the things of God.
Kwakumsebenzi kaJesu njengobenza wabona kulabo abahamba naye ukuthi basebenzisa ingqondo yabo, yikho omunye ambiza ngoSathane ethi emva kwami Sathane, ngoba wabona ukuthi usebenzisa ingqondo yakhe akasebenziso kwakhe.
I've said my say. Through God's grace. Senkulumile. Ogwa. But don't you want to stand up as Jesus stood up in the synagogue and say, Lord, pronounce God's favorable year over my life.
Sekuyimi nje manje ngisho lokhu ukuthi kanye noJesu awuthandini wena ukusho ukuthi hawu Nkosi ngiyathanda ukuba uyimemeze lezi ndaba noma ngiyimemeze kanye nawe lezi ndaba zokukhululwa kwalabo abacindezekileyo.
Lord, let your favor rest on my life this year.
Ukhawukela kwakho Nkosi kungehambeni nami kulonyaka na.
Stand up before my eyes that I can see you.
Yima Nkosi ubonakale phambi kwamehlo ami ukuze ngikubone njalo.
And that my eyes will gaze attentively at you.
Ukuze amehlo ami akwazi ukuthi aqholozele ngeqiniso ebheke wena.
What a year. If Jesus would pronounce the year of the Lord's approval over my life, over your life, over our lives.
Kungaba unyaka omuhle kangakanani uma kuyinkosi eshicilelayo nokuyiyona egqugquzelayo nekuthumayo ukuba uhambe umemezele lezi ndaba uthunywa uye. Ungeshintshe yini impilo yakho kuyishintshe nempilo yami na?
I read some words from this man, Charles Spurgeon, whom I can but honor.
Ngafunda inamazwi alendoda kaNkulunkulu uSpurgeon engimhlonipha kakhulu.
He said, I put myself into his hand for guidance.
Uthi yena ngafaka isandla sami kuyena ukuze kuba uyena ongiholayo.
I know not the way that I should choose. The Lord shall choose mine inheritance for me.
Mina bengangiyazi indlela, inkosi eyaziyo eyazi nefa lami ukuthi ngingalidla kanjani, ngingathola kanjani ifa lami.
I need counsel.
Ngidingwaluleko.
And advice.
No, ngiqondise.
For my duties are intricate and my condition is involved.
Ngoba isimo sami angikwazi angiqondi, ngidinga ukusizwa nokuqondiswa.
The counsel of the infallible God I seek in preference to mine own judgment or the advice of friends.
Ngikhetha uholo lukaNkulunkulu nokukhetha kaNkulunkulu kunoma ngithole ukuqondiswa abangani bami noma laba abayizihlobo zami.
Glorious Jehovah, thou shalt guide me.
Jehovah wenkazimulo nguwe ozongiqondisa mina.
Soon the end will come. A few more years and I must depart out of this world unto the Father.
Ngobe tuzane nje kuzomela ukuba ngishiye lo mhlaba, kumele ukuba ngime phambi kababa osezulwini.
My Lord will be near me.
Inkosi yami izoba seduze kwami.
He will meet me at heaven's gate.
Yona ezongilinda emasangweni ezulu.
He will welcome me to the glory land.
Yona ezongamukela kulelozwe lenkazimulo.
I shall not be a stranger in heaven.
Angeke ngibe umhambi nje ngibe umuntu ongaziwa ezulwini.
My own God and Father will receive me to its endless bliss.
UNkulunkulu wami noBaba wami osezulwini, yena ongamukele ezulwini, uyoba ukuthokoza kwafuthi.
Glory be to him who will guide me here and receive me hereafter. Amen.
Inkazimulo mayibe kuye loyo ozongihola nozongidonsa kusukela lapha. Amen.
Let us pray together. Lord, your word is perfect.
Nkosi izwi lakho limsulwa.
And your will is perfect.
Nentando yakho futhi Nkosi yona yona imsulwa.
If only we can be in your will.
Uma nje besingaba sentandweni yakho kuphela.
This coming year.
Kulonyaka esiqalayo.
The joy we may experience.
Injabulo esiyithola.
The pain we may experience.
Ubuhlungu esiyobuthola.
Everything will have its perfect duty in our lives.
Ileyo naleyo nto iyoba nomsebenzi wayo empilweni yethu.
It will be perfect.
Kuyoba kungokupheleleyo kungekho phutha kukho.
Oh Lord, please give us the grace to be obedient.
Oh Nkosi siyacela ukuba usiphe umusa ukuba sikulalele.
That the people who look at our lives may see the year of the Lord's blessing in us and in our lives.
Ukuze abantu babone lonyaka wenkusiso ngaphandle nangaphakathi kwethu.
Thank you for your precious word.
Siyabonga Nkosi ngezwi lakho elisimangalisa.
May it stay and grow in our hearts.
Wangathi lingahlala likhule ezinhlizweni zethu.
And glorify your name through our lives.
Ukuze wena Nkosi ukhazimulise igama lakho ngenxa yempilo zethu.
Oh Lord, how foolish, how stupid to follow our own hearts.
Kubulo kungakanani Nkosi, obungakanani ukuthi umuntu alandele alalele inhliziyo yakhe.
How we harm ourselves when we do that.
Sizilimaza kangakanani uNkulunkulu masenza lokho.
And we rob you of your glory.
Bese Nkosi sizamuka siziphuca thina inkazimulo yakho.
Please keep us from doing that.
Siyacela Nkosi ukuba usigcine ukuba singakwenzi lokho.
Go with us into the day and the year. We ask it in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.